Tēnā koutou katoa. This is the Pepeha pronunciation for Te Ao Māori and Te Reo Māori, Carey Baptist College 2018. So I'm going to read down the Pepeha, and where there is a gap, I will say the word gap. So that's what you will the word that you will put into the gap for your pepeha. Okay. Ko gap, te maunga, ko gap, te awa, ko gap, te roto, ko gap, te moana, ko gap te waka, ko gap te iwi, ko gap te hapū, ko gap te ingoa whānau, ko gap te marae. Ko gap, te papa kāinga. Ko gap, te whare karakia. Ko gap, rātou ko gap. Ko gap, ko gap, ōku tūpuna. Ko gap, rāua ko gap, ōku mātua. Ko gap, tōku hoa rangatira. Ko gap, rātou ko gap, ko gap, ngā tamariki. Ko gap, tōku ingoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. That's the Pepeha pronunciation in total. And so you'll be able to rewind it and listen to the words and listen to the pronunciation. And of course, if you don't, if you aren't married and don't have children, you don't need to, of course, use the parts that describe that in the pepeha. So I'm hoping that's helpful for you. Kia ora koutou katoa. Kia kaha, kia maia, kia manawanui.